M Records from the boy Tops. Hi. Let me narrate you my story. Mina yitwa Edwin Mason. I'm a born of Arua, Kampala City, country Uganda. I grew up in problems, chaos, poverty, aye. Tena sina boma, pesa chakula, pia ndio shida. Nilisoma yote bure, tukubaki kupiga kocha pati. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakulia kesho kwa masikio ya anti. Nilisoma pa kwa kati, tukubaki kupiga kocha pati. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakulia kesho kwa masikio ya anti. Ndio mnasema Du, never give up. Du, never shy. Du, never give up. Du, never shy. I remember mommy told me, Tops, you work hard, save for your future. I took it as a joke, think I'll continue feeding like a butcher. Sasi chandi gadi moja masi so cheap. Machota sende suk to give us a phone beep. I'm going to the darkness, I'm dropping so deep. For those who still can't chay. Mili sema te bure, tukubaki kupiga kwa chapati. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakulia kesho kwa masikio ya anti. Mili sema pa kwa kati, tukubaki kupiga kwa chapati. Pata pesa dogo nunua kusati, sitakulia kesho kwa masikio ya anti. Ndio mnasema never shy. Do never give up. Do never shy. Jasho kwa mwili, fanya utapata na kila kiri. Afadhali usijali, nyumi ya miaka mbili tatueni mbali. Hey, asa songa tufanyi pamoja, usike chakula eti ungoje. Panga magezi mbili moja, kwa samba ufanye kukaleja. Kuvizi upinje weneitamu, still clear, sina nyevichamu. Abafiti na banji na baitamu, na babanse kiriranga na bafamu. Believe I achieve like Enzo, my songs played by DJ Dizzo. I be resistant to razor, na pray God bless all my fans. Oh, ndio mnasema do never give up. Do never shy. Do never give up. Do never shy.